Lebon is legit, nigga.
Pro matter.
Bad clan. MS 7013 na maziki ziki adi bad man mzaga zaga joki black tiki mishinda yard na gang na mastiki stiki adi tichiti izi yadu skiri very tricky shang danya mkoba na mkoba iko na shang na ukitokia bila plan moriongori utaran otangam yu ili mbuki good izi area ni wa bad siya tutambu weni hu genje liviti ni liviti ni liviti tuki tuki livita in kila street na kila ray tuko live who lie tuko live where ishi to your life kusi chochi na malai genje liviti ni liviti ni liviti 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 Amzaga zaga kadi cha palma Nindo gaza man, adi bad man Gaza man, stambu any man Usi chatu fala nta kushow how I shatter man Tena nta kunyesha how I robber man Crime scene, mi nta kusunda ndani ya body bag Sina shapri, zia itembea na ma bodyguard Adisia, adisia kajing ikikatika Adi ndani ya bitu na wawazima Wezi medi huku na wazing Tunajua weni imposter utakuja utumblain Weka, ya god on top, icheze apo kwa face juu Ona random yon tafanya sande joku ring MS 7013 na mazigi zigi Adi bad man mzaga zaga joki black tiki Mishinda yard na gang na ma sticky sticky Adi tichiti izi yadu skiri very kiki Genje liviti, ni liviti, ni liviti Tuki tuki livita in kila street na kila riai Tuko live, who lie, tuko live where Ishi to your life, usichochi na malai Genje liviti, ni liviti, ni liviti Genje liviti, ni liviti, ni liviti Genje liviti, ni liviti, ni liviti Genje liviti, ni liviti, ni liviti